zawaji nacho jiwe nubacho nari kumwe nawe kuko mwami niwe unyitayeho kubana nawe mwami bimpa amahoro kubana nawe mwami biranduhura no
Agape Records.